Ng'Obuganda bujaguza olunaku olw'ebyamazzi olunaku olwaleero kizuuliddwa nti wakyaliwo obwetaavu obw'okubunyisa amazzi amayonjo mu bantu b'essese. Omusasi waffe omumbejja Lwantale Nakato Jennifer alina ebikirawo.
Ebbula ly'amazzi amayonjo kukyali kusoomoozebwa eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu ssaza lye ery'essese mu disitulikiti eno ey'Ekalangala. Ekidomola ky'amazzi agagatuukanye n'omutindo kigulwa wakati wa nusu bitaano ne nusu olukumi, kyokka ate nga waliwo ebizinga ebimu omutali mazzi ago amayonjo. Okusinziira kwa myuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno ey'Ekalangala, Henry Lubulwa, agamba nti bakola bwezizingirire okumalawo ekizibu kino.
Amayonjo agamanyiddwa ku the national standards tuliyaffe erimu tegaliimu, tegeka amazima, naye ate ewaawo ne solar systems ezimu ezaatekebwawo okusindika amazzi okuva mu nnyanja ogenda Nyalonga, Kawaku na Misoke, amazzi ago sisimu zaafadda kati abantu abo n'abonaogenda.
Mu ngeri yemu ono ategeezezza nti n'endwadde nnyingi ezisinga okubonyabonya abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino ery'essese mu disitulikiti y'Ekalangala ziva ku bumazzi amakyafu ge bakozesa nga bano bagasena butereevu okuva mu nnyanja. Walituukiddwa olwaleero ng'Obuganda bujaguza olunaku lw'amazzi era ng'emikolo emikulu giyindira wano mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'essese ku mulamwa ogugamba nti okweyambisa amaanyi n'obusobozi bw'abakyala, abavubuka n'abaana mu kutumbula emigaso gy'amazzi n'obutonde bw'ensi. Omukwanaganya w'obutonde bw'ensi mu bwakabaka bwa Buganda, Nalongo Teddy Galiwango, ategeezezza nti ng'obwakabaka bwasazeewo okulonda olunaku luno lujagulizibwe mu kitundu kino okumanyisa abantu obulungi obuli mu kukuuma ensibuko z'amazzi n'engeri gye bayinza okweyambisaamu amazzi amayonjo okubeera abalamu.
Lwaki tuzze mu kifo kino? Nti bwe twogera ku kukuuma amazzi, tusosowaza nnyo ensonga ey'okukuuma ensibuko z'amazzi, nga mwe muli emigga nga guno gwe tuliko olwaleero, ennyanja, entobazi n'ebifo ebirala eby'enjawulo. Twayagadde abantu balabe omugaso ate era n'okulaba ku mugga guno, kuba abantu bangi tebalaba migga, kuba tegisangibwa sangibwa buli wamu, nga bw'onoolaba nti entobazi zo ate nnyingiko.
Ku lwakinaana mu munaana katonyeze munaana, CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka, nze Nakato Jennifer Lwantale mu ssaza lya Kabaka ery'essese mu ggombolola ya Mumyoka Bujumba.